Saba kulembeze bedini balazo kwa tiwako kunsonga yu wavu hususe abano kuwandu kama masamero wamuna abazade okulaga jalira abana bawe mu Uganda bano bala bulanti ebikumi byabana basigalanga bali mu bwetaavu wadenga amasinzi so n'ebitongole by'obuyambi bigezezaako kinene ddala okuyingira mu nsonga eno nga yukirako omulukiiko olw'okwebuuza olwategekeddwa ekitongole ki Compassionate International Paul Hannington Suvi omulabirizi obulabirizi bwa East Busoga yagambye nti ekimbe ky'obwavu wamu n'ebbula ly'emirimu abiwaliriza n'ataabana bangi okuwanduka mu masomero naddala mu byalo onagamba nti abazadde abangi balemererwa okuwa abaana baabwe ebikozesebwa ku ssomero ebikulu ng'ebitabo uniform wamu n'emmere wadde nga waliwo obuwagizi bwa gavumenti wansi w'enteekateeka ya bonna basome mu primary ne secondary omulabirizi Suvi yagambye nti omugugu ogw'okulabirira amaka guli nnyo ku bakyala era nga abasajja bangi tebalina mirimu era nga terika bavaamu Emmanuel Ahimsiwe director w'ekitongole ki Compassionate International Uganda yagambye nti ekitongole kino mu kiseera kino kiwagira abaana abasoba mu 16,000 mu ggwanga lyonna okuyita mu byenjigiriza okubakuuma okubafunira ennyingiza mu maka wamu n'okubaliwa emyoyo eri mu kkubo ery'omutonzi